Amat.com.
Yeah, I give up. Follow my music. She got the G. I didn't have to put in Umaja da kundi kundi pesa mali we hey, hey. Titi yanga yeni 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 ndi we hey, yeah. Chiko ndicho nali naja kutinkasi we Umaja da kundi kundi pesa mali we hey, hey. Titi yanga yeni 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 ndi we hey, yeah. Kasi we kundi chako jani bangisa kusinta hey, yeah. Hali yansi hango kamba kamba saine Kasi we kujogela siku na kusiwa Nabwilisa kitendele kwa jine mutima Nagumbuka siku na nilola Nabwilisa kusinta kuzainezo chita Hali yense banu wa kusiwa kutinta pesa kelo Makutima kwa ine Hoya kukusekelela Dekis ya kondeka ndeka kumetulila Kondi chako chandi bangisa kusinta hey, Hali yense hango kamba kamba zaine
Hali na vingai
Koni chako chandi bangisa kusinta
Hali
yansi hango kamba kamba zaine
Hali na vingai
Wani basa jigo nicho soa Hiwe uka soa usiwe ndi maona Ima kalanga di nguvu ya jitoba Tupi kufoga miyendo se kutoba
Wana katiwe, nikufuna ditiwe Kodu nalikuti masikote walindiwe Tipo jigo ndi chako chandi bangisa ine kusinta Kikondi chongo kangati unachita kusinta
Kondi chi, nari naja kutenka siwe umajeda kundi kundi pesa mali we hey, hey. Titi yanga yeni 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 ndiwe hey ya chiko ndicho nali naja kutinka siwe umajeda banji kundi pesa mali we hey, hey. Titi yanga yeni 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 ndiwe hey ya kasi we kundi chako chandi bangisa kusinta hey ya hali yansi hango kamba kamba zaine
hali na vingai
kundi chako Koni chako
Hali na vingai
Hali yansi hango
Hali na vingai Mwina
wake unatifangila mangwala watu Nako maino chikondi chako ndigala watu Kulendo wa utalifangala watu Kalibe ya mwe akupeta maanda latu
Sono mwani, we, ivatu ivatu wanunda fika Wafika so kwatu kwatu iwe njine Tizingo yenda watu watu Sama mvele zone na watu watu
Koni chii, hali naja kutinkasi we Umajeda kundi kundi pesa mali we hey, hey. Titi yanga yeni 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 ndiwe hey, yeah. Chiko ndicho nali naja kutinkasi we Umajeda banji kundi pesa mali we hey, hey. Titi yanga yeni 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 ndiwe hey, yeah. Kasi we
kundi chako chandi bangisa kusinta hey, yeah.
Hali na vingai
Hali yansi hango kamba kamba zaine
Hali na vingai
Kundi chako Kundi chako
Hari na bingai
Hari yansi hango
Download fresh music from amat.uaux.com.